Westside Music Block.
Good morning, afternoon, evening, idiots, and a kumazur. I go by the name of D. Welcome to the fire department. Kizamba so scambuchu. Denzo muona chinja bamuna. Wangene samu fosi ya kafuna. Liru wazipeza na mimba. Aza sonda nda. Angelina, 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 Angelina. Teka mchila, bezo zivela ndache polero bagwira. Paipa pano ndepeva kubira. Kaili pa nyumba ya chinja po mafumba. Ya pakinga, bembe bali kurumba. Muikolo ya datu ifata na shumba. Tika titika mbeko bakutimu aduma. Fote bezo enda chelaka adapa mumala. Kupumba, tubaka, kikini. Akadia fukutia achita kukini. Azana mizila ndawe shizi chitili. Haluba na mutu wakama. Matatubea na uzako bakana. One wait for Angelina. Yes, yes, aina pressure is up fake case. Yaba, denzo muona chinja bamuna. Wangene samu fosi ya kafuna. Liru wazipeza na mimba. Aza sonda nda. Angelina, 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 Angelina. Samo not nice. Bea lidi ya lubana na plani. Kaya tate wa mwana ni ndani. Nda bama Chinese. Wa mwenye Malibanizi bose ni bene. Eze ite ache mwushe kemenzo enjoy. Manje bose baika na salaboya. Mwamunezo mukonda na damp. Wazake sezo mvela baka kamba. Ndiye beze ba high class. Shop life imwefulu na vingazi. Manje alubana mutu wakaba. Watatu wea na uzako wakana. One way for Angelina. Adjustesa. Aina pressure is amu fendesa. Naba denzo muona chinja bamuna. Wangene samu fosi ya kafuna. Liru wazipeza na mimba. Aza sonda nda. Angelina, 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 Angelina.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.